biri kumi na musanvu ogwo gubadde muno teke ne nkokola ndigwerabira nti ogwanzitira mmange ne mmenyeko okugulu nakati nkyawenyera uganda eggwanga tukyali mu nyiike wana ssemateeka naye yakwatawo kiwuduwudu akati ekiwedde esa bamugirayo ebisoko n'embazi obwavu n'ettemu mu kwefuga omwaka ndibyerabira ntambuza mugonga ebyo twalabira pasita yo kya bayibu mu mwaka gwa 2017 ogwo abirige watali amumanyiko wano yawunzika serebulisembye fujjo unalebosemewo wekasanda ogira omukulikanyo kyuma kya yesu brani waiti tuba tutuddawo nakyankalanya ensinga akasuka sente esika embugawo na pikipiki omutta lodi meyo okumuswaliza ddala mbaana muzeeyi mugaba gwasimula myasi omwaka gwa 2017 ogwo okwefuula mutanyuka agulojja luno bwe yalonda akulira amajamu wamba atyo omwaka ogwo eryaka ery'omukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiiza omwaka ogwo
2017
omwaka ogwo 2017 omukuliko omwaka eryaka eryo twasanyukira okuyingira omwaka nga tetumanyi nti tusanyukira eryaka olwagutandika akasana akamaanyi nekajja katwocyokira abalongo abo enjala n'ebuna ebitundu by'ensi eno tetwerya n'enkuta abakulu n'abaana kwediima kwakola eggulire ery'amaanyi ng'abasomesa bamekete jiiko beediima bongerwa ettafaali lya salale bozi n'abasawo eri nabo bapanga ekyo beekalakaasiza emulago ne wandi balwadde kwe kufa ng'empuuta enziiru n'abataalwala bangi baalugenda batyo meja kigundo akabba maama wa fiina ebyakanyamunyo nabyera byali omu n'afandekaweesa okumupakira ebyasi sente yolesi mukibye wappa wa bbanka n'okutuusa kati obwana bwe bakyasumba danisi ku mapeesa omuttange nti mulindwa muwongo okuziikibwa emwalo abakyala b'entebe obbasobya n'obbatta ebuddu ebijambiyo okunyuka bityo bobi alumba paalamenti n'amaanyi mabirizi kagwesonyi okuwaabira baffe omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiiza omwaka ogwo
2017
omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka
eryaka eryo
tuba tukyevumwa obukambwe bw'eryaka setesereza ate n'afuuka waŋŋumi abagikwateko nga bali ku saidi togikwatako kwe kwesiba obutambaala kanki n'ekonye okufaanana furimu onaala emboozi ake giro kyakulisa eŋŋumi apakati y'omusajja yali ya ttabu mpozi n'amagye muleeya gaali gafujjo ebyo byonna byaliwo naye nkugamba nti ky'emyaka n'ekkomo kyo kyakuba bbaayi omwaka gwa 2017 ogwo aji kikungamu yafiira munnaffe ayivani ssemwango waali kigganga waliwo abagamba teyafadduse ebbanja mwaka mukyamu akulembera amerika n'owa north korea oli matamabuuku baatandika okukola nukuliya bombu ne bazeetunuzaamu otusa ku bunkenke mwaka gwe weeraba obadde mu kafiiri okulonda kw'e kenya nga kwamenya rikodi odinga waabira uhuru olw'obubbi ne kkooti n'esala amazima ameereere wabula omulamuzi malaga bannange yandiba ng'alimu otusayitwe germany n'agamba mwalimu obukuusa n'effujjo okulonda kuddibwemu mangu bannaffe ate ekyennyamiza omuwaabi museeryo ekyennyamiza omuwaabi museeryo odinga obutaddamu ate kujja navuganya mwami uhuru nakkiriza ebintu ebyo zengunyumyanga olutabaale wange omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiiza omwaka ogwo
2017
omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka
eryaka eryo
shehi muruta siraje ne kamogampozi nabomwebali mwana alisisi omwaka baabasiba amayisa abantu abo mbwenfa yakaweesa ebintu ng'ebyo kigundu ne kaweesa mu lusenga olwo mbwesiba agiryamu olukwe bannaffe twabasiragye ne ssegujja umalu kooti yabata ne baddamu ne bakwatwa te Bingi na yeno kodemu ebiringebio Biendo oza nchusanga biafuga nyonyo Yapa wangebibate odara mwaka Wangala nyonyo mutemipafi